Galaya music.
Balule, balule zirire.
Kuriboa,
Rico,
Feobo,
Chenzo mbare.
Rico,
Nyama dajimani.
Panona chongo.
Galaya mbare. Yeah. Mbare. Chakorwa, kumunzi ni olimba, umoyo wacha korwa ni wokosa kuno. Kumunzi ni olimba, chakorwa kwa tukuno, saitamba kuno. Kuno kwa tu ndizembe zoga zoka. Kuno kwa tu ndizembe zoga zoka. Kulipe Hennessy, moba weti kumano percentage. Sete viziba, kulipe waini, moba weti kumano percentage.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Sete viziba,
kulipe waini baba, moba weti kumano percentage.
Ya kudzanja la manja,
la manja.
Utapanje kumanzere chakurwa sata ya ntaundi pase niko bomu amai jere. Anyama tagula ni warwa kutana kaza were. Azakeyo masu fyo kwa kufuna ndikolewe kuta ndibele. Wenyo wameza ture suzi mnyanga zanga. Pari inendimo wa umozi asazi wachina metanganga. Mawa mawa bele kede gigo zima siwa ntao. Kuno kwa tunoma bua lizo mwezi mapika mwa ndinyao. Gada kuyenda kunyumba chokwada. Bigi baya wama waka blackout mpako kwese nyanga. Oh my god. Adada agula kumwele ndizanda. Mwa wapatu ndi wawu lulugurula gama mkwala ya ndata. A.S.G. lomba mwanyanya. Mwa unangalangari nchito mukakolewa mungala tai chi. Iza kunyesa nizigo kuchari chindi nwaji gulire. Mwi wala timona udindo. Abusa bebani humo kusidala ni mango chitila libido.
Kuno kwa tu ndizembe zoga zoga. Kuno kwa tu ndizembe zoga zoga.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Sete viziba,
kulipe waini baba, mwa weti kuma no percentage.
Komela nkeche mu apartment, half naked, fulu kulimoe. Haka nika come together something, ponge na gula boto ya moe. Confidence muli poko nano, mamindi weolo wapunda pona owe. Prisa na masafana papiu ya bano na chongo mundo wendo we. Thursday movie mapicha pa cake, bad wives amuli pa kate. Kona the days ya netezo chidi nila pa kombo ni natia kana crate. Ni papo anje nese niziba mulusa kanitaye ya date. Sitima short, afe kwene chidi la tima peseka kondisema fiete. I distance myself, kuli magelo vene. Neba mango black label na manda vanga kumbe na manda vanga kumbe vali epo. Inendine chakuru of the year muni pase god meto. Ni makonda kakonya gingani na madashe ni mvera na tan peto. Sini ya konda malika stores bama duriza mitengo. Kutepo niziba kukweba maendo da mitondo. Hangover sti yopa kukona sopa. Speta na pepa mocholo chifuaka na lemonade soda.
Kuna kwa tu ndizembe zoga zoga. Kuna kwa tu ndizembe zoga zoga.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Sete viziba,
kulipe waini baba, mwa weti kuma no percentage.
Mabigi mani kuna kwatu ni bama 50. Bama gulisa ngombe, basa pula ya nzimbe. Kuna ma DJ, siba ziba bene fire boy. Baliza chape chester, yo boy na bene mpale. Balule, zidide, iwele tachivuku. Tiutimbe, seo tikonda waka, chosa hapa vota. Kuna kulia marula, Dingo fodogo zambiri zinapita kale. Moba watu ndi namba wanu ukamoko ndomwa. Balule zirire iwele tachi huku tiutimbe.
Kwa tu nizembe zoka zoka. Kwa tu nizembe zoka zoka.
zambalule bwino.
Turn up music Africa.
Hezi wanona chongo nyama tajimani. Hey, Mr. Makasi.
Hey. Hey, don't look here. What are you doing there?
I'm going to fight every bridge.
Huh?
Triangle, I'm going to fight every bridge.